Unaposikia sauti hii, taswira ya msanii tajika nchini inagonga kwa akili, lakini la hasha. Huyu ni mmojawapo wa familia za mitaani, yani street children ama chokora, akionyesha talanta alionayo mbali na kukosa mwelekeo mwema. Ni wazi kuwa wengi wao hujipata vichochoroni pasipo na hiari yao, na wanaweza kurekebishwa na kuwa watu muhimu duniani. Joseph Mwangi, mmoja wa familia hizi, anatuelezea maisha yake ya mtaani.
Nilizaliwa Nairobi, Kariobangi slums. Baba yangu alifariki wakati bado mimi ni mdogo. Mamangu alikuwa na uwezo wa kunishughulikia. So niliingia kwa street nikiwa na kama miaka 7 hivi. Kajitegemea peke yangu.
Maisha ya Nairobi yalimshinda Mwangi na akaamua kutorokea Mombasa.
Nilipotoka Nairobi, nilikuja nikaanza kuishi around Marikiti area hapo hivyo. Na nilikuwa nalala katikati ya barabara hapo KFA. Katika hizo mabogen vila, na nilikuwa na role peke yangu. Nilikuwa sina watu wengi ambao tunatembea nao ili tuweze kusaidiana na vitu kama hizo. Yangu ilikuwa niende ni duru, liko ni feri ndio nilikuwa naenda kutafuta pesa. Jioni ikifika nirudi town, ninunue glue yangu, nivute glue, nilewe, nilale, kesho asubuhi niamke, and the cycle continues.
Mungu hamwachi mja wake kamwe. Na kwa hili pia hakumwacha Mwangi.
Nilipofikisha kama miaka 9 hiyo, I was rescued to Emma Center. Nikapelekwa shule, kaenda primary school, kaenda high school, kaenda Idesta University, public relations.
Na kwa sasa Mwangi anajivunia mafanikio si haba baada ya upweke kwa muda mrefu.
Kwa saa hizi mimi nimejiajiri mimi mwenyewe, nafanya kazi kama entertainer. Mi DJ, mi MC kwa events, mi organize events, mi ufanya workshops na watoto, na sana sana huwa ni watoto.
Kama wasemao Waswahili kuwa wema ni akiba, msemo huu unadhihirika kupitia kwa Mwangi alipoamua kuwasaidia wenzake wa mitaani angalau waweze kusaidika kimaisha.
Mi huenda mtaani na wachukua hao hao vijana, ndio tunafanya nao kazi ile, kuwafundisha na kuwaonyesha vitu moja mbili tatu ambazo wanaweza kufanya, alafu anapata kitu kake.
Baadhi ya Wakenya nao wameonyesha mtazamo mwema kwa familia hizi.
Kuna uwezekano mkubwa kuchelewa pale kapelekwa mashuleni, wakasaidika, kasema na hata kuja baadaye kwa viongozi.
Kuna wenye wanaweza badilishwa na kuna wengine pia hawawezi, kwa sababu pale kuna wenye wameenda kwa sababu ya shida na kwa sababu ni uzembe tu ya wazazi wao. Sasa wale wenye wameenda kwa sababu ya shida, ukipata na umpeleke kwa Children Rehabilitation Center, anaweza akasaidiwa.
Mkurugenzi wa mradi wa Reach the Tamis Kenya, Evelyn Jambi, kwa njia ya simu ya mkononi, anaelezea jinsi wale wanaopata familia wakiwa wangali mitaani wanaweza kusaidika.
I think the most important thing is for us to focus on education. It could even be going to a technical college. Unaona bila na shona, unajifunza yani. Some Kenyans are very, very helpful. If you were to meet fundi wangu ama fundi wangu, and you just explain to them whatever problem you have, I'm sure they would help you.
Philip Zenge ni mshirikishi wa watoto katika kaunti ya Mombasa, na anaelezea hatua wanazochukua ili kuwafikia watoto hawa.
Tunahakikisha kwamba mtoto akiwa ametambulika mahala hako, tunamuandikisha, tunamuongelesha, na baada ya kuwaongelesha tunaenda step 2 ambayo tunawa link na yale mashirika ambayo itafanya proper rehabilitation. Baada ya kufanya hiyo, hatuachi pale, tunafuatilia kuhakikisha kwamba wamepata kitu ya kuwasaidia.
Naye mkurugenzi mkuu wa urekebishaji wa familia za mitaani nchini, yani Street Family Rehabilitation, Robert Jogu, anaelezea jinsi wanapowafadhili baadhi ya wale wanaonyesha uwezo wa kuinuka kimaisha.
What we are planning to do is to perhaps develop a strategy of how we can have an exit strategy for these street children. Those children who are trained, they are empowered as they leave the college. They are given start of kits. Those who are trained in beauty therapy, they are also given a start of kit. They are given even those shampoos, they are given those dryers, such that when they go out there, they only need a room to start off.
Kutokana na makala haya, ni wazi kuwa wengi wa wanaoishi mitaani wanaweza kusaidika na kuibuka watu tajika maishani mwao na hata kwa jamii. Usimdharau yeyote katika maisha ya mitaani, kwani mui huwa mwema. Kwa niaba ya mhariri wangu Boniface Mbugua, nimekuwa msimulizi wako Benjamin Mutua.